Guess who? Case Adams.
Exclusive from ZambianMelodies.com.
Peni funo ziba ni pati pene unanifaka. Love ili one sided sili laka. Text that you pay ati awe ni mzanga che. Relationship ya so is a nikanga. Susiba you really breaking my heart into pieces. Attention yako naleko iwo na these days. Ni maeso chitako famine ninga kwani seme bi ufuna nikabe denu kani mangise. Iwalionse ndiwe upanga my mistakes. Ima kukurulu kila to make things work. Already naleko iwo na respect. But I think apache nili na foto ndiye.
Nili na foto ndiye.
Yeah.